kawe urondora umutima umugaragu wawe mami umvugutire umindure igikore sho gikwiye mu nzu yawe kuko aho ariho honyine na nge nifuza kwibera Uwiteka we urondora umutima umugaragu wawe nami umvugutire umindure igikore sho gikwiye mu nzu yawe kuko aho uri Yesu nawe aho uri mwariho nyine na nge nifuza kwibera unyebuke nami mbone mu maso Tala
yatukura cyane ubasha rwose kugeza byose kandi nubwo njyewe ntagira shinge na rugero warandamiye Unyebuke mami Mbone mu maso hawe Ususa mavuta Nitabaza wahaye Usuize mo Kunesezwa Kunesezwa nagakisa Unyebuke nami Mbone mu maso hawe Ususa mavuta Nitabaza Zeka